siiyo isma qalba lagu kaalin galayo adiguna kasma dumar kalmaysi mudde siiyo isma qalba lagu kaalin galayo adiguna kasma dumar kalmaysi mudde kalay labadeenu kala marmi mayne had kalay labadeenu kala marmi mayne kalay labadeenu kala marmi mayne had kalay labadeenu kala marmi mayne kaligii meel maraa isma ka finaaye kaftan maalidanteenu ye adeen lagu kareyne kaligii meel maraa isma ka finaaye kaftan maalidanteenu ye adeen lagu kareyne kalay labadeenu kala marmi mayne had kalay labadeenu kala marmi mayne kalay labadeenu kala marmi mayne had kalay labadeenu kala marmi mayne kalgacal qaba xadaadiga kibirayso mid kalooda la kulanta kolay kuma kabaye anigo kalgacal qaba xadaadiga kibirayso mid kalooda la kulanta kolay kuma kabaye kalay labadeenu kala marmi mayne had kalay labadeenu kala marmi mayne kalay labadeenu kala marmi mayne had kalay labadeenu kala marmi